Virginia.
Lopozi Jini.
Mude na chashukuru tu niko nae. Mpenzi wangu wa ewe uwa mamae. Mama na chashukuru tu niko nae. Mpenzi wangu wa ewe uwa mamae. Sije kukimbia ukafata wenye chapa. Mbuda kapuku sina kitu niache. Nomba fumiria tu sikunda kuwasta. Mapesa ya wasi kufanya udate. Hachana na mapito. So ya tapita taenda sibadu tupo. Minawe kitu tenga nishekifo. Pasuwa moyo wangu tajikuta upo. Nirutambue moyo menambia kuwa wewe ndo unafa. Na misi na budi tabidi nishinawe. Kulivyo timia unakasoro mtoto kifa. Natoa mahari ni kuo etu zai. Unipende mamito. Hani kupende tupendane mpaka kifo. O mama hijepo na aso ya ukwa na shida. Kasebu vya watu mwiko. Kutata mbuda na chashukuru tu niko nae, niko nae. Mpenzi wangu wa ewe uwa mamae. Mama na chashukuru tu niko nae. Mpenzi wangu wa ewe uwa mamae.
My boo, I know if she don't lie. I love you, to love never die. I wish me and you, I'm gonna to fly. Baby, I swear I need you more than I do right now. Say it, so I know, I will tomorrow. Wachana nawe tomorrow. Kawa tutoe kasoro. Turare njasi tushindie viporo. Tafumiria moyo menambia kuwa wewe ndo unafa. Na misi na budi tabidi nishinawe. Kulivyo timia unakasoro mtoto kifa. Natoa mahari ni kuo etu zae. Unipende mamito. Hani kupende tupendane mpaka kifo. O mama hijepo na aso ya ukwa na shida. Tasebu vya watu mwiko. O dada
mbuda na chashukuru tu niko nae. Mpenzi wangu wa ewe uwa mamae. Mama na chashukuru tu niko nae. Mpenzi wangu wa ewe uwa mamae.
Minasema kia Mungu pigeni nyanga uyu mtoto simwachi. Takesha mkifunja nyungu na majungu uyu mtoto simwachi. Mpenda ananipenda kata chana uba. Uwe mbadili na jine jimi sezi buda. Mpenda ananipenda kata chana uba. Uwe mbadili na jine jimi sezi buda. Siki kawaida, anakumilia shida. Pipi mambo shida, ibali tebalida. Pende siki kawaida, anakumilia shida. Pipi mambo shida, ibali tebalida.
Sera, mademsera, ana kusari